Yo, what up, Gotham?
Got it, got
it. Young D, Young Darussalam.
Darussalam.
They call that Amber. What up? Everybody wanna party. Na school in morning, new day. Stress talk on Monday. Yende wapi vyonja ushe. Wanna bad day. Gomeli hapa wake up replay. Watoto zudo manza ve. Leo wako osave. Wanna party. Na emra prapa mkari. They pop champagne. They dance sade sade. They do it again. Wapo hapa mpaka mshare. My phone don't stop ringing. House party. I swear naipenda hisiku kama Friday. Mini mtoto mta. Mina ishi ndoto zangu man. Nime sota sana nusu. Cut it to Mars, man. Mambo magum. Hadi mwenyewe nilikufa, man. Forget about that. My cheese on the letter Hennessy. Wanna sip, sip, but the vibe, without the energy. Vile zip, it's the funguka sana. Love the ladies, walk around. Wanna twerk, twerk, I'm good here with
Sina
my baby.
Sina chakufanya, sege kufurahi. Vile napatwa nanza kuna na jidai. Minongele amani.
Unapongele nani?
Unakose amani.
Mina tokea mtani.
Sina chakufanya, sege kufurahi. Vile napatwa nanza kuna na jidai.
Minongele amani.
Unamongele anani?
Unakosea
amani. Vile tokea mtani.
Now everybody wanna party. Any party ya kiaibi. Brother man, I'm sorry. Kula buyu kuna watu wa mungu. Slete burugu kwetu unatubu.
Amen.
Na hata gundu na maliza kima utundu. Sishanga ya tafungu likija.
Again.
Bono unagubu mlinisha ita watuchu. Saibi wapo kwenye isuzu wade watu
party.
Asante mungu wabaya naona madudu. Wanajifanya ndugu ila bora waniache.
Bono unagubu ila wananyukumu. Naisi wanasumu. Naomba wasidika mate.
Sina chakufanya, saidia kufurahi. Vile napatwa nanza kuna na jidai.
Minongele amani.
Unamongele nani?
Unakose amani.
Minatokea mgani?
Sina chakufanya, saidia kufurahi. Vile napatwa nanza kuna na jidai.
Minongele amani.
Unamongele nani?
Unakose amani.
Miwa natokea mgani?
Sina cha kufanya, zaidi ya kufurahi. Vile napatwa nanza kuna najidai.